Shanky Supplier. Dot com.
Mejitwa mayomu pakani mwaganda Wasio kili macho
Akabashini on the net
Kumbe wamevalo Wamevalo Sea wamevalo Wamevalo Kumbe wamevalo Wamevalo Sea wamevalo Wamevalo We mama wamevalo Wamevalo We sea wamevalo
Oh!
Oh,
I want to keep your money up.
Hey, see the car, I'm you on your shit, Johnny.
You are printing the base, yeah.
It's you.
I want to push you, yeah.
Hey, my drums, Tony. Hey, my Abu. What's up, Tony? So, Zafika.
What to abadi na
most music.
Download na kusikiliza ngoma mpya kupitia chunkysupplier.com.